yande joni termin tay sappo e joy studio kalangu habaru je fulfulde kore jam woni e modon habaruji mede fulfulde hande ni sembe mudum wonnana e do filla ko dartu cuba ko wada alangal en noga e go le fevre dubinal en noga e go o maitre isaka sunna horjo seni ka woni ko halto hedo hedo heba der majjum non ni faande sensad du ka woni hawrter le meden gonde sahel kany e sara kambe du kondam be neli himma be ngar jew ci baaki no wardi ben don bi ci baaki wodi san e leedi men Niger do enda ko wada tefol horejo leedi dun enda yewtal be pinande studio kalangu haltana hala rewbe wi'etebe mettube ko e dun woni debbo dewlterde ko wi'e meta hora ko mudun wardi masiba le galle dun won ko kalten do mudun ko ri jaw woni modon Soumana Amadou won ko janganta habaruji be fulfulde hara filla ko darto cubaki ko wala leedi men Niger jangal debal ko horejo leedi kominiji kemi didi e chapande jo e jene kanyum woni ko heba fama dum woni ko wander mudum der kominiji kemi didi e chapande jeego e jeegon kenyam warde joni dum e dum heba to endan ko watto himbe milioji nay e himbe ujunaji kemi joyon e chapande jo e jeego e himbe kemi na e chapande jeego e joyo bibbe leedi Niger windabe do talki hono cubaka kan woni ko yeba do cubaki yerno seni haliri sen wi ket non nanon ko sakita halede horejo seni maitre Isaka Sunna wakati mo himbe bandrabe amin tele sahel hoji hala kamin pirti kay fulfulde
je vais donc continuer la diffusion
min jaran yeso halude limore cubakiji tewtewrudu enda fodde no min kebiri limore den enda subaka oni min kebi limore cubakiji no kuje koride den der ko horani min ko hebaka no tawe der region maradi limore cubakiji maradi arrondissement 3 maradi arrondissement 1 commune dan isa e commune korhan region zender tondu dermun no wodi limore commune dan teniha e tesker region difa dermun no wodi limore commune ingurti halude dimma mo neddo mabbe fu hebi e tewteru ardangal leedi lawol idabol gol enden ni haloyta yaade yesu seni wadan andinore halude de e toy dum wadoyta
de la proclamation des résultats provisoires
non nar filako na tewto laamu hono jahangal debal ko wadan noga e go lewru fevrier der leedi men Niger do endan ni wakati mo kalte on nimbeje ben don jeewa salnoy won ko dum wadiri tawani falalu nasiru mamma sofo kanyum won horejo seni mo tanda region mo tawa nan ko haani bande min Mokhtar Hamadou Tawat
globalement der region mo tawa to baki ni wada ma der labi lobbi gam min kebay sadar mo fu for garbe fa chubo na far kippiteje be bibbe bombe gatta de min kebi bulladi di min gaddana de der jewtina kimin gadi di gala dalila go no wada pecce chapande jinai do hermi ko min yigi di min juri der labi demokrasi neddo no wawi yari bulladi munni
normal
cubaki ko wada noga go lewru fevrier dum himbe 500 warbe jeebe be bi cubaki wadiri no hanir en wodiri ele nokkuje be foot nani ele hala kabe gadi kenyan kaldo kan woni Nasiru Bako Arifari.
La mission d'observation recommande.
Fedde jeetintobe cubakiji leede sensad no watta daade yaade himbe leydi ko watta be cembindina batuji joda haale caka mabbe dunduga hebude mosolaaji tabbitoji nafa leydi ti himbe politique kan en du kokka sembe batuji joda haale mu en himbe leydi durwa singude laabi ko watta neddo fu waawa wattude barke hundukum der filla yaadu yeso leydi din endan neddo fuudu hokke laawol subaade mu hidi fedde jeetintobe cubakiji leede sensad der taykaki mundu hii ko cubakiji di enden ni gadirama fodde no dewtere hawjina fille cubakiji leedi Niger biiri fodde du fa handen no himbe leedi di enden gidiri denne fedde den no watta daade yaade e tawabe der cubakiji di enden fu jaba tokka ko limgal gal enden holli be nawtoro du fa handen no laabi laamu leedi Niger biiri deni ibe tewta hakke mabbe
en rapport avec le président scrutin
e do fi jeewobe ni ko sef kandu ko na fedde de rewbe non latine kandu watti ko watti himbe temet didon e der kero leedi Niger fu gam batte be jeewa no cubaki wonna warre no kujje de enda nani hala mabbe kabe gadi madan garba maymuna horejo ko sef enda wakati mo Michel Deji jammu
globalement nous deni min ko di dimma no cubaki gidi wadiri min welto e majji gannu hayeji amin ni woni di gade no handiri to woran den handeni hakkilo ummigo go fuoni wala ko min lasibi der jewtina kimin gadi der biro cubaki roobe ko jaabe gam binda der biro cubaki no duddi roobe ko jaabe gam ardo biroji wote gada mundo talkuru du seni hokkata der biro cubaki fu gam bindol inde roobe he worbe min gi'i der biro cubaki jigon laabi ɗi ɗoytanaka. Minen gatta daane e hooreɓe fooɗa hakkilloji himɓe e partiji maɓɓe ɗi dow saɗarma gon fuu ta tokku gaɗa cuɓaaki ki. Ɓe kokka sembe rewɓe kokke baka mu'en dow ardaka. Minen gatta daane e hooreɓe ɓe jardoro e keptolgol seeni wurti.
Nonnoon gollidooɓe e fanden campagne mbiteeɗo communaque wasooɓe hayrianium to enɗa ni to arlitto enɗa laatiɓe kay ndukonna fuɗɗi wadde fawar jondukonna ni murterere illum hono watugol lewru janvier 2021 gam batte ɓe mbi kujjantereje kewɗe ɓe yiɗiɓe gollene dow majjum. Ɓe koƴƴino laawol gam batte ɓe gaɗa jiidal e hooreɓe taaɓe to enɗa arlit ɗum ndu konnani jiidal ngal no woni e hoore muɗum gam batte tewtude heɓude laawol mosal e majjum. Nani ko fa'ande maire arlit Abdourahmane Mawli o haalni bandi min Ousmane Oumar Dow fi o enɗa.
Kampani Cominac waɗi anniya maɓɓude e waɗande himɓe hemre permis talguru awƴaaki loore ɗo yahde lewru juin. No waɗi ɗum fa hannde ekkintinooje dow nawtoraade ordinateur e ko nanndi titta ko ɓe gaɗanta himɓe lasoɗiɗo go. Kampani oɗu ni fa hannden heeɓi millioji keme joyi ngam wallirde himɓe cinnguɓe sigilaaji luppi. Nder majje du fa hannden no woodi filla ko wallira kampaniiji gollooɓe e ɓe ngala gollal haanuɓe wallireede. Balla kaadu ni fa hannden koka waɗi na ko ɗum haaldi e ardiiɓe cakantararde en nden. Cominac du fa hannden hokkan ɗerol wi'ude kampaniiji gollidooji himum durwa fodde sembe majji yoɓa hakke gollooɓe majji. Denii du nder majjum no woodi ko heppori kampaniiji ɗi en nden Cominac walliranɗi. Ɗum woni aadiiji joyi imin keɓi e laawolgol en nden. Baaɗu ni ko Cominac waawa wi'ude ko kam wallira gollooɓe liigotooɓe
mum.
Nonni ODD challenge Niger kañum dukonɗan hono fawarjo laawol gonnol laatingol Tekkat Sahel kañum woni ko adi ɗum gam batte durdudde kullantareje kewɗe. Ɗum saabi ɓe kooƴi jeɗɗije tati gam batte ɓe janngina himɓe laatiɓe jiyaaɓe e pelle sappo jingonoje ɓiɓɓe leydi ɗum dukonɗa e dow fii ko darto hon tewtoɓe ñamande tawe heƴi. Ndennene kay du ɓe kooƴi laawol ko watta ko tawe ɓe ndaarno ɓe ngatta ko tawe ni yahdu yesso heɓaama noono e durduggol e rafo ko laatidu konnani oni fedele duniya hooƴi laawol ɗo duuɓina ɗiɗi e capanta tawe neɗɗo fuu heɓi haari. Nani ko faande Adamu Daɗe Raphael laatiɗo goto e fawarjo hoore majjum o haalni bandimi Michel Deji.
Ekkintinooje noon ɗe pelle jinnganooje himɓe leydi har ko daarata filla ñamri gaɗante nder jeɗɗiije tati. Ɗum ndu ni ko watta himɓe pelle ɗe enɗen ni ñeña dow laabi nawtoraade internet are jaamaani. Anndal maɓɓe ngal du ɓeydi har ko daarata faa hannden filla duroo yahde yeeso himɓe leydi. Kam fuu du faa hannden eno watta ko ñamdu heƴora rafo hanta e himɓe. Daliila majjum ndu waɗi ko sembe haala hawrine ɗe enɗen ni suɓa indira laabi ƴewtinaade moƴƴina fondita ko watta himɓe ñaama faa kaara nder hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso e goo. Jeɗɗiije tati ɗeni no laawol noon ko watta pelle ɗe enɗen anndunodira. Ɗe annda du faa hannden ko jom en annde luggi ɗiɗɗe taykotooɓe golli e dow ko gonno golla. Ngam no waɗo kampaniiji rewɓe e cukaaɓe ummaatoore tawe nder duro goo enɗen. Talaata garowo o enɗen ni ɗum ɓeydan ekkintinooje goo. Ekkintinooje ɗe nder mum ɓe kollan pelle ɗe enɗen ni no moƴƴinira fondita sigilaaji majji ko watta kañƴi du ɗi gadda balla majji.
Noni fawari jondu konɗan si en daari nokkuuje ittanaaɗe gam batte hono fawari jooni jam aare hawta ɗum e nder galluuje mawɗe hun noon ko laatin ɗon heɓa saɗorma sanne. Nokkuuje itta kana gam batte himɓe welto na waɗa kullintaraje muɗum gooɗon. Ɗo enna galluñeme nokkuuje ɗen enna kewɗe fuu himɓen ɗon no ñaƴƴa dow majje gam batte wadde ñebdiije na sotta na waɗa muraduji muɗum goɗɗi feereji kan tan. ɗum ne du konna hun noon ko laati saɗi sanne. Min landake mbiyete Alhaji Ibrahima Adamu laatiɗo ingénieur ɗum woni gollo mawɗo enɗa o fillane ke Nafisa Adamu bandi min ɗum woni ko o yi e dow majjum.
Nokkuje kawtaɗe ɗo nder galluñeme nde ni ƴeewama nokkuje noon ko wifa hendu himɓe ha no nder nokkuje gon no gi'irta leɗɗe gonɗen ko ƴeewol mum no wooɗi sanne. Hannden nde ƴeewama ɗo nder galluñeme ko welira he ɓerne nokkuje kawtaɗe fuu adama gere majje sottama. Adol nokkuje ɗe fii jaaɓuɗo laabi séria ngam no handi ɓe andina ministére hawjine e moƴƴinol galluuje kamɓen dow ɓe andina sarusi wonde ley mayre. Amma ko metti he ɓerne nder ko wonno waɗe ɗum ɓe jaaɓi laabi séria dow fii moƴƴinol galluuje e sari'aaji joyol nokkuuje. On gi'i fii sattuɗo noon sanne. Nde ni nokkuuje hawtaaɗe ɗi gala sukkaɓe ummaatoore kan wonno watta ɓe nder ko gonɗen hannde nde.
ara fille nde nagudu kondani leydi Tchad adake neldude ye sogeji munu ko to ujune kemdi don ngara jodo hakkunde Niger Mali e Burkina nokkuto latidi ko dabbe durwidan e himbe wambe na wada habdo jihad kanye biddam bonda ko dundu kondani Tchad hali dum wakati hawrde wadno to en jamena sappo e joyade sappo e jeego lewru fevrier hawrdu ko na fawar joni horebe leede gonde le fawar jo G5 Sahel on enda Tamadu kondani ko be kali dum hoddirama dum watte bibbe leedi men Niger hewbe funji dum wodi sanne fartila berto be kalni dum bandemin Boubacar Umar.
L'installation d'une base militaire
joddinde orgal sogeji leedi Tchad der cakantarare takkol keri leede tete de endani huune non ko wodi ga idum wallira der durugo amma du kade miden mila kono hani non leede de enden yewtino laabi gom e dabareji kesigom ga hebude mosola sadorna rafike joron hakkilu fukkingo go enden go wonno buta sembe yaadu yeso cakantaraje de enden
le développement de ces pays là
je trouve que c'est une belle chose
min mido mila ko wodi non wi'e barkan orgal sogeji leedi France dilla orgal sogeji leedi G5 Sahel gon wara luttina kal aranna majjunduni ko ir majjunno wadi
l'avenir de
garol sogeji di no wawi latani himbe leedi tati di moddere gangarol orgal sogeji leedi France di min hegidan hano be gala ibe durwida e pelle murtibe be gam fini Allah fu kipiteji no kujo fu
Chati studio kalangu woni ko kettini don jage dan endam fawoda yaade yeso seda kalay studio kalangu wadda mandeji kesi kasen ko holloto dum fawoda studio kalangu gollal dubi joy studio kalangu do tokkitaade yaadu leedi Niger
nawantiri joni yewter men pindinol hande de en kalino wiide ke filla rewbe dewolteebe ko wi'e waddi fawarjo mettu ko aako der galleje hunndu ko laati dum walana diina kano woni himbe no waddi dum hono tabbi amudum mo tokkin Mustafa Mamman Sani bandi mi gonto en zender waddi yewter majju neldi do ko min pirte fulfulde
der region mo zender ko tawa hore hudo nayoraade funnaange leedi Niger rewbe hewbe no tumire mettube ko e se joomun dewlaam waddama e galle den fa basigo hebi gori dum to den wiete o debbo yo metta horejo non enda nani ko rewbe endan yoga mabbe seedi e do majjum
deni a habanama ada joddi e gora deni heppi golle mu fu himbe gi atana tinema wela
na samu woni
mi hebi no hitire gon gondo nyemaino golla fa o tami kam dewgal gada balko sedda o lililaabe ko dewgal gal wala o wi himbe makko jewtinake chaka amin dewgal gal wala mo eri tine am wela
dana almuwani
do wondi goram magariya sai be jehi zender to filla siyasa don wadi bononda lawon sai launan witini am waddi dun gam be gaddi dubi nogay baade worre o wadai bononda lawon imo gollanno golle makko dari don do o wi min waddi tine bonde
da aiki ya
warbe hewbe no nefa rewbe honnon enda be gonaane be tokki fina tawa kanye nesu mabbe dum wona ko Mamman Sani Rufai jom andal jonde bibbe adamaabe haade
sada pratique large
fina tawa o no wodi sembe caka himbe leedi Niger amma fudu ni leedi Hausa ton o buri sembe badu ni ko handen ko e himbe puddi firtade ibe heddurude waddade fina tawa o enden no wodi e ka enkay no pengi he makko sanni
pratique persiste
warbe hewbe no sikka rewbe enan ngadani din en metta horako e der nokkuje mudun en
sirku ni non himbe du no gondini mo amma min mi gondinay mo ba
ana sama
idu hebo sikka sikka fa yaade yesu dum tabbita der baade worre rewbe tatu worbe mabbe no godi jawdi amma he garki mabbe se jawdi din endan hanta
mbaajo todo do fi dina l'islam o wi dum fu sirkuji ni non o wi dum latidi kono junuba mawdo imam Sani Hassan
Dina al-Islamagal haqiqo Allah tagi rewbe be teddungal du non gal o hokki worbe rewbe be enden bawa kokki be bawa du kadi worbe keba
fa abarde handen der qarnu noga e goma gonden o rewbe hewbe e dun jukka dun en do fi wi'ede na wodi metta ko aku ko waddata der galle se dewlama
e do do ko habri fulfultili hande assalamu alaikum balante jamwani